Omukulembeze w'eggwanga lino Uganda Yoweri Kaguta Museveni atenderezza abantu abali mu tundutundu eryeramo olw'okumulaga omukwano awamu n'obwesige naddala nga bali mu kulonda kwa bonna okumwaka gwa 2026. Yoweri Kaguta Museveni okwogera bino asinzidde mu bitundu ebyeramo ku kisaawe ekya Lang'o College kibuga ekyerira bw'atyo n'alyoka atendereza bannakibiina ki NRM awamu n'abantu abali mu bitundu by'e Lang'o nti omukwano gwe baamulaga ddala mu butuufu naye ateekeddwa okubaddiza. Ategeezezza nti obwesige awamu n'okubeera obumuuko n'okwagalana ebyo bye bisobola okuyambako eggwanga Uganda okukulaakulana okumalawo embeerebezi.
For the unity, the people of Uganda have continued to show, because it is God who has woken us up to be united. So that's why, number one, I thank God. Now that elections are over, things to be done are many. But me, I always insist on priorities among priorities. Now, priority number one is to make sure that all the households which have not benefited from PDM, in the next 5 years, all of them benefit. That's why, therefore, the leaders should not just talk generally. Should be specific, parish by parish. How many homesteads have received the 1 million and how many are remaining?
Bera yemu Yoweri Kaguta Museveni era alangiridde n'enteekateeka ey'enjawulo ey'okutandika okugaba emmotoka z'emmwanyi ez'obwereere mu bitundu ebyo awamu n'ebibala okukakasa ng'abantu beeyo basobola okwenyigira mu nnima ereeta obugagga era ereetera ddala ensimbi. Ayongedde n'okutegeeza nti ddala amaanyi ag'ekibiina ki NRM ge bataddemu baakukakasa nga bongera okulaakulanya ebitundu by'e Lang'o kubanga bakizudde ng'abantu beeno ddala balina omukwano gw'ekibiina kyabwe nabo si baakubasuulirira.
Now, while we maintain PDM and Imyoga, I want to also start a fresh program of giving free seedlings of coffee and fruits. Our people who get the 1 million may decide to do other things like we have seen at Apio. She didn't go for coffee, she didn't go for fruits, she went for sheep. I didn't even know about sheep myself. So with the PDM, let them do their own choices. With the PDM, we let them do their own choices. But we, the government, who want coffee and fruits, we should now have an additional program for giving free seedlings of coffee and fruits.
Mbeera yemu ye minister avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu Jane Ruth Acheng asinzidde wano era n'asaba abantu bonna abali mu bitundu by'erira okwongera okuwagira ekibiina kyabwe ki NRM kyokka n'agamba nti n'okusomooza okw'enjawulo okuli mu kibiina ki NRM ddala balina essuubi nti baakwongera okukugonjoola.
Your Excellency, as I mentioned before, the people of Lang'o voted very well, but they voted anticipating even more development in the region. We have hope that among the items planned for in the National Development Plan 4 for the region, we will also consider the following. One, more ministerial positions. Two, jobs or appointments in various positions like permanent secretaries, ambassadors, commissioners, among others. Support to religious, cultural institutions and the business sector. Your Excellency, we look forward to having an airport in Lira City to boost trade and travel and offer jobs to our youth. We also look forward to the construction of the industrial park at Alair Farm in Ngeta City East Division.